mo nanga swivone exilonza mbilweni rhandza mo nanga swivone exilonza mbilweni upfuka uzamazama kambe yena nga swivone upfuka uzamazama kambe yena nga swivone upfa ubyeliwa byeliwa marito ya ku vavisa ish ifela ku ku rhandziwa ipfa hi byeliwa byeliwa marito ya ku vavisa ish ifela ku ku rhandziwa iwanuna wa njhani leyi wa vulolo iwanuna wa njhani yeyi wa vulolo kona majaha man'wana va famba hi timovha vona majaha man'wana va famba hi timovha u tshamele nkambani wa manani wena u tshamele nkatara na swigubu u tshamele nkambani wa manani wena u tshamele nkatara na swigubu u tshamele nkambani wa manani katanga murandzi wa marito ma wena katanga mavava ku tlula na mintwa katanga murandzi wa marito ma wena katanga mavava ku tlula na mintwa loko kume wa ni rhandza baby we ni rhandzise sweswi ni nga xiswona loko kume wa ni rhandza baby we ni rhandzise sweswi ni nga xiswona u nga ni tsaketseli baby yeah u nga ni fanisi na lavan'wani u nga ni tseketseli murandzi wa ni ta yi kuma kwihi vurupa wena u tshamele nkatara na swigubu u tshamele nkambani wa manani wena u tshamele nkatara na swigubu u tshamele nkambani wa manani wena u tshamele nkatara na swigubu u tshamele nkambani wa manani wena u tshamele nkatara na swigubu u tshamele nkambani wa manani
no zamazama
u tshamele nkatara na swigubu
no zamazama
u tshamele nkambani wa manani wena u tshamele nkatara na swigubu u tshamele nkambani wa manani wena u tshamele nkatara na swigubu u tshamele nkambani wa manani wena u tshamele nkatara na swigubu u tshamele nkambani wa manani wena u tshamele nkatara u tshamele nkambani wa manani wena u tshamele nkatara na swigubu u tshamele nkambani wa manani wena u tshamele nkatara na swigubu u tshamele nkambani wa manani wena u tshamele nkatara na swigubu.